Nize navyo imba na pia navyo piga gita. Na una watu wamependeza, nyuso zao zimejaa furaha.
Furaha.
Na juu juu leo hii kitatokea nini? Na juu juu leo hii nitakwambia nini, darling. I do this for you, this for you. I do this for you, this for you. I do this for you, this for you. I do this for you, this for you.
Wanapenda kukuona wewe ukiwa na furaha. Najua thamani na heshima yako wewe unanifaa. Umenikamata, 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 umenikamata.
Hakika Mungu wewe ni mzuri. You're so beautiful. Na Mungu kakujalia, hauna chembe ya kiburi. We ni msafi wa roho. I don't wanna let you go. I wanna marry you, girl, and nothing comes between us. I'm gonna give you my loving and make them wanna be us.
I do this for you, this for you. I do this for you, this for you.
I do this for you,
this for you.
I do this for you,
this for you.
Wanapenda kukuona wewe ukiwa na furaha. Najua thamani na heshima yako wale unanifaa. Umenikamata, 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 umenikamata. Mami, namuomba Mungu akulinde, akutunze na watoto nilete. Wewe ni furaha yangu, maisha yangu. Niwe
wanapenda kukuona wewe ukiwa na furaha. Najua thamani na heshima yako kweli unanifaa. Umenikamata, we umenikamata, umenikamata, we umenikamata, umenikamata, we umenikamata, umenikamata, we umenikamata.